surgery.
Fanya adarani sasa nafunga iliyopanda kwa maombi sasa naona ulivyoniahidi hey.
Imani kidogo nilikuwa nayo
niliongeza ili nipate zaidi
hey. Imani kidogo
nikapoteza yangu thamani, maisha sio na amani, amani nikaikosa, maskini ukanitesa,
mimi niliona mwisho wangu.